up on the gate and souls on the wall. Guardian angel, Jimmy Naguan, so talking about mercy. Hey, yo, Vicky, let it go.
Matendo memani na fa kutenda, siyo ni atenda yo. Hele mahovni siyo fa kutenda, diyo ni atenda yo. Matendo memani na fa kutenda, siyo ni atenda yo. Hele mahovni siyo fa kutenda, diyo ni atenda yo. Have mercy on me, mercy, mercy, daddy have mercy. Have mercy on me, mercy, have mercy, please forgive so me.
Na cheki baby ya fulani daddy, na chichobobu kipulani uho. Na hisi wivu kwa jirani, yeah. Nina wakosesha amani uho. Akina dada kanisani, na wachinjia mtani, yeah. Na wengine mtandaoni. Na watumia picha fani oh, mercy on me,
mercy.
Have mercy,
hey,
on me,
mercy.
Mercy on me,
mercy.
Have mercy, please forgive me.
Matendo mema ninafaa kutenda, sio ni atendayo. Yale mahovni sio faa kutenda, ndio ni atendayo. Matendo mema ninafaa kutenda, sio ni atendayo. Hele mahovni siyo fa kutenda, diyo ni atenda yo.
Have mercy on me,
mercy,
mercy,
daddy have mercy.
Have mercy on me,
mercy, have mercy, please forgive me.
Oh, oh, oh. Baba tatizo ni mane, shida ni mane, vitu mingi ni natamani, nina upungufu wa mane, chaki wengine wakona zona shindwa shida ni gane. Nina tamaa kindane, nina tamaa ya pesa, tamaa ya mademu, nina tamaa ya nyumba na magari ya kifahari, nina tamaa. Tamaa inafanya ni kukose, unisamee jamani.
Mercy on me,
mercy.
Have mercy,
hey,
on me,
mercy.
Mercy on me,
mercy.
Have mercy, please forgive me.
Matendo mema ninafaa kutenda, siyo ni atendayo. Yale mahovni siyo faa kutenda, diyo ni atendayo. Matendo mema ninafaa kutenda, siyo ni atendayo. Hele mahovni siyo fa kutenda, diyo ni atendayo.
Have mercy on me,
mercy,
mercy,
daddy have mercy.
Have mercy on me,
mercy, have mercy, please forgive me.
Oh daddy please have mercy on me, mercy on me. Please forgive me, daddy please have mercy on me, mercy. Yeah, please forgive me, have mercy on me,
mercy.
Mercy on me,
mercy.
Mercy on me,
mercy.
Please forgive me,
have mercy on me,
mercy.
Mercy,
daddy have mercy.
Have mercy on me,
mercy.
Have mercy, please forgive me.
Simba Sound Production. Simba Sound Production.